mirembe jaliwo wane mirembe jaliwo kwe jangu nkubulire wanaka mwanyikaliwo wanaka mwanyikaliwo ngatumanya kukalima neka mulinga kaliwo neka panira kaliwo ngalika pamba tulima pana basajja wajjawo pana basajja wajjawo era byonna okubizisa ate gwo gubagambako ate gwo gubagambako nti obwo buyaye bwakuwa buli kimu bakimanyi ebitunyika babimanyi basalawo okusirika ugwo gubagambako igwo gubagambako ng'empingo ziruma wano enguudo zaaliwo wano enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bugagga bwabwe abasajja batuta emirango egiriwo emirango egiriwo bana abasajja bakinya twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi banange batuli bubi teryali na mirembe n'akatono kolina n'akatono kolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina n'obulamu bwolina tebeekuyera balumwa n'embwa zaabwe zokera n'embwa zaabwe baziwa emirimu erambu zikola olaba amasomero amasomero mwalimu education naye yafa byonna ne babizisa byonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeewo eggwanga lizika ekimala kimala
mutuleke
kimala
kusaba mutuleke
bye mudde bimala
mutuleke
bimala
kusaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
kusaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise ebbanga
tusaba mutuleke
bakulu bannammwe batuwoninga batugamba nti aba abasajja beekyanga bannammwe batuwoninga jakaseera kalitukawa abasajja okwekyanga era kaseera maama katuka buli kyaliwo maama kyakyuka emirembe kyaliwo gwe gyakyuka kati buli wamuwa emundu zesooza nolaba abakulu we bakaba nolaba abavubuka bato we bagakaba kasukaali nokakaba akava akamere nako nokakaba kati buli kimu ne tukikaaba abe tukaabira bali mu kukola bubagati emirimu ne bagiwamba okula n'obuuza ngenda kukola ki amateeka bagakyusa amateeka kati batwalira na mu ngalo kati bana abasajja tubakooye njagala mufungise era tubagobe kati ekimala kimala
mutuleke
kimala
kusaba mutuleke
bye mudde bimala
mutuleke
bimala
kusaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
kusaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise ebbanga
kusaba mutuleke
ekimala kimala
mutuleke
kimala
kusaba mutuleke
bye mudde bimala
mutuleke
bimala
kusaba mutuleke
tuli mu miranga
mutuleke
ire miranga
kusaba mutuleke
mwatulimba
mutuleke
waise ebbanga
kusaba mutuleke
mama nakaba
mutuleke
ne tata akaba
kusaba mutuleke
jajja nakaba
mutuleke
ne naiba akaba
kusaba mutuleke
waboda nakaba
mutuleke
nga n'omusuubuzi akaba